Johan, Paddy Man Chameleon, Emmanuel I. Siro ukaja kwangu natamani kuwa hero. Umechoka lala bila pilo. Nyumani kwako unagusa budoro. Pesa natamani hata kipalo. Kweli Mungu sio Apollo. Tulimuomba litupa bila choyo. Tunasema Mungu please. Oya gara mane, oya gara bakutimbe kubipande. Bakutimbe mane susande. Ufune muwabana mafune mimi kwano. Jifune muna yatalo.
DJ Eric Kong,
I love you, love you, love you, love you, love you every time.